Izikronike zesibili isahluko 4 verse 1 wenza ialtare lethusi ubude balo babuyizingalo engamashumi amabili nobubanzi balo buyizingalo engamashumi amabili nokuphama kwalo kwakuyizingalo eziyishumi.
Verse 2 wenza nolwandle olubunjiweyo lwaluyizingalo eziyishumi kusukela kolunye udini kuze kufike kolunye. Lwaluyisiyingelezi ukuphakama kwalo kwakuyingalo ezisihlanu umucu izingalo engamashumi amathathu walizungeza nxa zonke.
Verse 3 phansi kwalo kwakukhona okufana nezintangazane nxa zonke ezaluzungeza izingalo eziyishumi nxa zonke. Izintangazane zazisezinhleni ezimbili nxa zonke zolwandle zibunjiwe ekubunjweni kwalo.
Verse 4 lwalumphezu kwezinkabi eziyishumi nambili, ezintathu zibheke ngasenyakatho, ezintathu zibheke ngasentshonalanga, ezintathu zibheke ngaseningizimu, ezintathu zibheke ngasempumalanga. Ulwandle lwalumiswe phezu kwazo zonke zifulathelene.
Verse 5 uhlonze lwalo lwalungangobubanzi besandla, udini lwalo lwalwenziwe njengokudini lwendebe lunjengembali yomnduze, lwamukela okulingene namabhanti ayizinkulungwane ezintathu. Verse 6 wenza imicengezo eyishumi wabeka isihlanu ngosokunene nesihlanu ngosokhohlo ukuhlambela kuyo. Okweminikelo yokushiswa babekugezela kuyo, kepha ulwandle lwalungolokuhlambela abapristi. Verse 7 wenza izinti zezibanzi egolide njengomthetho wazo, wazibeka ethempelini eziyisihlanu ngakwesokunene neziyisihlanu ngakwesokhohlo. Verse 8 wenza amatafula ayishumi wawabeka ethempelini ayisihlanu ngakwesokunene nayisihlanu ngakwesokhohlo, wenza nezitsha ezikhulu zegolide. Verse 9 wenza igceke labapriesti negceke elikhulu neminyango yegceke, wazinamika izivalo zayo ngethusi. Verse 10 walubeka ulwandle ngosokunene ngasempumalanga nangaseningizimu. Verse 11 uHiramu wenza amakhanzi namafosholo nezitsha. UHiramu wayeseqeda ukwenza umsebenzi abewenzela inkosi uSolomoni endlini kaNkulunkulu. Verse 12 izinsika ezimbili nezihloko ezimbili ezinjengezinkamba ezaziphezu kwezinsika, namanethi amabili okwembesa izihloko ezimbili ezinjengezinkamba ezaziphezu kwezinsika. Verse 13 namapomegranate angamakhulu amane, amanethi omabili, izinhla ezimbili zamapomegranate kuleyo nalelo netha okwembesa izihloko zombili ezazinjengezinkamba phezu kwezinsika. Verse 14 wazenza nezinqe nemicengezi wayenza ezinqeni. Verse 15 nolwandle lunye nezinkabi eziyishumi nambili phansi kwalo. Verse 16 namakhanzi namafosholo nezingwegwe zenyama nezinto zonke zalokho uHiramu aphi wakwenzela inkosi uSolomoni ngethusi elikhazimulayo kube ngokwendlu kaJehova. Verse 17 inkosi yakubumba ethafeni likaJodani emhlabathini webumba phakathi kweSukoti neSereda. Verse 18 uSolomoni wazenza zonke lezo zinto, zaziziningi kangangokuba isisindo sethusi sasingenakutholwa. Verse 19 uSolomoni wenza-ke zonke izinto ezazisendlini kaNkulunkulu kanye ne-athali egolide namatafula kwakukhona kuwo izinkwa zokubukwa. Verse 20 nezinto zezibani kanye nezibani zazo kuba zivuthe njengokomthetho phambi kwegumbi ngegolide elicongekileyo. Verse 21 nezimbali nezibani nezidlawu ngegolide igolide elipheleleyo.
Verse 22 nezizenze nezitsha nezinkenzo nemicengezi yomlilo ngegolide elicongekileyo, iminyango ke yendlu, izivalo zayo ezingaphakathi zendawo engcwele ngcwele nezivalo zendlu yethempeli zaziyigolide.